Uthandazelo uthi uNkulunkulu awagcine. Uthandazelo uthi uNkulunkulu awagcine. Bababeka amajaji empilo yami. Bababeka amajaji empilo yami.
Ukulela
masha
tempilo yami.
Ufuna ukuthi
uwe.